mkopo karamba garasa kaishiwa masikini mpeni tarifu za beti mkwasa misi mkumbu kisini hey, mwambieni mwambieni
mali yake shaliwa
aha apunguze kampeni
imolisha chukuliwa
hey, hey, mwambieni mwambieni
mali yake shaliwa
aha
Kwa saa sita
akastaki
nije muinta
akastaki
uto kujikomentisha
akastaki
kujitumisha vipicha
akastaki
hey, mwambieni mwambieni
mali yake shaliwa
aha apunguze kampeni
imolisha chukuliwa
hey, hey, mwambieni mwambieni
mali yake shaliwa
Kabaki mbe,
mbe,
mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe, mbe,